from ZambiaMusicHits.com.
Yes. Hey, nikuona tamanga, kumoyo wanga ne utamanga. Chikondi kamana, ukanisia neoneni zanana. Unani bela mutima,
mutima.
Kawala la wa mutima ai. Boya come activate me. Nobody else can activate me. Ukanisia baby, yeah. Boya come activate me. Nobody else can activate me. Ukanisia baby, yeah. Nobody else can activate me, ukanisia baby, yeah. Come activate me. Nobody else can activate me, ukanisia baby, yeah. Mpelo yanga, nikungana nawe. Ukanisia, nizaenda nawe. Mwelo ni kwile tione, beauty yako ni mkongone. Beka mwenta ni on, gosa nisia baby turn me on. Wanisia ningo pika, chimi jengo chingo pika. I go far away with you, do anything for you. Everybody wanna know who's a killer. Wani bela mutima wanisia. Zoloni, 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 zoloni. Oya come activate me.
Oya, oya, oya. Oya, oya, oya.
Olo chinga wame kwanji chino chano. Anga same kwanji ya zako. Anga chile kuwama na tovala tuwa mwushe. Neoni ze sanka iwe.
ZambianMusicHits.com.